trendybeats.com.
Hey, yo, Metro, suka dope.
Wape vitu wajazoea, simple and clear.
I like it when you call me Big Baba.
Ukini saka spatikani, hika Nairo sihami.
I like it when you call me Big Baba.
Wape vitu wajazoea, simple and clear.
I like it when you call me Big Baba.
Saina funny wa bebe, bebe. Unashuku, better ask somebody. They don't do it like we. Ina bag yo me to study eh. Na minko kadi, na mabadi kakadi. Na machaji kasmadi, keep it locked kak adi. Same pace, usiwai pungusa mwendo. Kabwa fiki bay, watasemo na maringo. Mini kobie bora, nimekula ringo. Na doze hadi kesho, sinyasaya pewe bigo. Come through in a different style. Yani style flani genje, wajesikia in a while. Mr. DJ nchezi doba, stawa shika for the night. Bang things on my line, kata simu good night. Metro ndo mibika skiza instru. Mzubo na ni madana yo see through. Pesa natumia si za mutu.
I like it when you call me Big Baba.
Wape vitu wajazoea, simple and clear.
I like it when you call me Big Baba.
Ukini saka spatikani, hika Nairo sihami.
I like it when you call me Big Baba.
Wape vitu wajazoea, simple and clear.
I like it when you call me Big Baba.
Saina funny wa bebe, bebe. Honeys, darlings, uptown, mummies, mashora kanisani, mashora na machali. Wote wanna die, kitu moja na nigani. Big Baba loving kunilamba kasali. Mia juu ya mia, miss kwa kichwani chwani. Mintaji wa shia, saki chaini ama bani. We si kwangi, we ni bitch. Izo ni monkey, izo si biz. Niko bukla, flight mode kwa handset. Heni juu ya meza, kele timu ya kina Mares. Atujuwani, lazima nipige latex. Nalipwa cash, nazitupa ndani ya backless. B-I-G, B-A-B-A. Na kama umenifikia, umepitia my B-A.
B-I-G, B-A-B-A.
Rada wagafisa koko mboka kize.
I like it when you call me Big Baba.
Wape vitu wajazoea, simple and clear.
I like it when you call me Big Baba.
Ukini saka spatikani, hika Nairo sihami.
I like it when you call me Big Baba.
Wape vitu wajazoea, simple and clear.
I like it when you call me Big Baba.
Saina funny wa bebe, bebe.
Nigga that think while I'm born they gon' take my spot, they mistake. You know what I'm saying? My spot is wedged in and it ain't going nowhere. You know what I'm saying? I'm coming right
more
back.
More music on trendybeats.com.